Buku la Mulaliki. Mulaliki mutuwani. Zabasibano nzajabe. Mau amulaliki. Mwana wa Davide, fumu ya Yerusalemu. Zajabe jabe ati mulaliki. Zajabe jabe, zonse ndi jabe. Kodi ntchito zake zonse muntu asauka nazo zimpindulira chiyani? Mbado wina upita, mbado wina nufika. Koma dziko lingokhalabe masiku onse. Inde dzuwa lituluka, nililowa, nilifulumira komwe linatuluka. Kulowa kumwela, ndikuzungulira kumpoto, zungulire zungulire, imaomba mphepo. Ibweranso monga, mwamazunguliridwe ake. Mitsinje yonse ithira mnyanja, koma nyanja yosadzala. Komwe imukira mitsinjeyo, komweko ibweranso. Zinthu zonse zilemetsa, munthu sangathe kuzifotokoza, maso sakhuta nkuona, ndi makutu sakhuta nkumva. Chomwe chinaoneka, chidzaonekaso, ndi chomwe chinachitidwa, chidzachitidwanso. Ndipo palibe kanthu katsopano pasi pano. Kodi pali kanthu unganene kuti taona, katsopano aka, kanalipo kale. Kale lomwe, tisanabadwe ife. Zoyamba zija, sizikumbukiridwa. Ngakhale zomwe, zili nkudzazo. Omwe adzakhalabe mtsogolomo, sadzazikumbukira ayi. Ine mlaliki ndinali fumu ya Israeli mu Yerusalemu. Ndipo ndinapereka mtima kufunafuna ndi zeru. Ndikulondetsa zonse zimachitidwa pansi pa thambo. Ntchito yovuta imeneyi Mulungu anapatsa ana a anthu akasauke nayo. Ndaona ntchito zonse zipangidwa kunja kuno, ndipo zonsezo ndi chabe. Ndikungosautsa mtima. Chokhotakhota sichingawongokenso. Ndipo choperewera sichingawerengedwe. Ndinalankhula ndi mtima wanga ndikuti, taona, ndakuza, ndikudzenjezera zeru koposa onse anakhala mu Yerusalemu ndisanabadwe ine. Inde mtima wanga wapenyera kwambiri zeru ndi chidziwitso. Ndipo ndinapereka mtima kudziwa zeru ndikudziwa misala ndi utsiru. Ndinazindikira kuti ichiso chingosautsa mtima. Pakuti zeru yambiri muli chisoni chambiri. Ndiye mwayenjezera chidziwitso ayenjezera zosowa. Mlaliki mututu. Zamoyo uno sizitha kukondweretsa mtima. Ndinati mu mtima mwanga tiyetu ndikuyese ndi chimwemwe. Tapenya tsono zabwino ndipo taona ichiso ndi chabe. Ndinati kuseka ndi misala. Ndi chimwemwe kodi chichita chiyani? Ndinafuna mtima mwanga kusangalasa thupi langa ndi vinyo, mtima wanga uli kunditsogolera mwanzeru. Ndikugwira utsiru kuti ndizindikire chabwinocho cha ana a anthu nchiyani chimene azichita pansi pa thambo masiku onse a moyo wawo. Ndinadzipangira zazikulu, ndinadzimangira nyumba. Ndikuoka mipesa, ndinakoza mphanje ndi minda yanga. Ndikuoka mu mitengo ya zipatso za mitundu mitundu. Ndinadzipangira ndekha matamanda amadzi akuthirira, madzi nkhalango momera mu mitengo. Ndinadzitengera akapolo ndadzakazi, ndinali nda akapolo anabadwa kwanga. Ndinalemeranso pokhala nazo zoweta zazikulu ndi zazing'ono, kupambana onse anakhala mu Yerusalemu ndisanabadwe ine. Ndinakundikaso siliva ndi golide ndi chuma cha mafumu ndi madera adziko. Ndinayitanitsa amuna ndi akazi akuyimba ndi zokondweretsazo za ana a anthu. Ndizo zoyimbira za mitundu mitundu. Ndinakula chikulire kupambana onse anali mu Yerusalemu ndisanabadwe ine. Ndipo zeru yangaso inakhala na nebe. Ndipo chilichonse maso anga anachifuna sindinawamane. Sindinakandize mtima wanga chimwemwe chilichonse pakuti mtima wanga unakondwera ndi ntchito zanga zonse. Gawo langa la ntchito zanga zonse ndi limeneri. Pamenepo ndinangana zonse manja anga anazipanga. Ndi ntchito zonse ndinasauka pozigwira. Ndipo taona zonse zinali zachabe chabe ndikungosautsa mtima. Ndipo kunalibe phindu kunja kuno. Ndipo ndinatembenuka kukangana zeru ndi misala ndi utsiru. Pakuti yemwe angotsata fumu angachite chiyani? Si chomwe chinachitidwa kale. Pamenepo ndinazindikira kuti zeru ipambana utsiru kwambiri, monga kuunika kupambana mdima. wanzeru maso aga ali mu ruwake koma chitsiru chienda mu ndima ndibona neso ndinazindikira kuti chomwe chivagwera onsewo ndi chimodzi pamenepo ndinati mu mtima mwanga chomwe chigwera chitsiru naneso chindigwera nanga bwanji ndinapambana kukhala wanzeru pamenepo ndinati mu mtima mwanga kuti ichiso ndi chabe pakuti wanzeru sapo sachitsiru kukumbikidwa nthawi zonse pakuti zonse zooneka kale zidzayiwalika mtsogolomo ndipo wanzeru amalira bwanji ngati chitsirutu chifukwa chake ndinada moyo pakuti ntchito asipanga kunja kuno sindisautsa pakuti zonse ndichabe ndikungosautsa mtima ndipo ndinada ntchito zanga zonse ndinasauka nazo kunja kuno pakuti ndidzansira izo munthu wina amene adzanditsata ndipo ndani adziwa ngati adzakhala wanzeru pena chitsiru koma adzalamulira ntchito zanga zonse ndinasauka nazo ndikuzigwira mwanzeru kunja kuno ichiso ndichabe ndipo ndinatembenuka ndikukhululuka za ntchito zanga zonse ndasauka nazo kunja kuno pakuti pali munthu wina agwira ntchito mwanzeru ndimodziwa na adzipinduliramo koma adzapereka gawo lake kwa munthu amene sanagwirepo ntchito ichiso ndichabe ndi choyipa chachikulu pakuti munthu ali ndi chiyani ntchito zake zonse ndimkusauka kwa mtima wake amasauka nazozo kunja kuno pakuti masiku ake wose ndi zisoni vulo lake ndikumlilitsa ngakhale usiku mtima wake supuma ichiso ndichabe kodi si chabwino kuti munthu adye na amwe na aonetse moyo wake zabwino ntchito yake ichiso ndinachizindikira kuti chichokera kudzanja la Mulungu pakuti ndani angadye ndikufulumirako koposa ine pakuti yemwe Mulungu amuyesa wabwino ampatsa zeru ndi chidziwitso ndi chimwemwe koma wochimwa anlawitsa vuto la kusonkhanitsa ndi kukundika kuti aperekere yemwe Mulungu amuyesa wabwino ichiso ndichabe ndi kungosautsa mtima. Mlaliki mutu 3. Zilizonse zili ndi nyengo yake Mulungu ndikuziyika zonse. Kanthu kalikonse kali ndi nthawi yake ndi chofuna chilichonse chapansi pa thambo chili ndi mphindi yake. Mphindi ya kubadwa ndi mphindi ya kumwalira. Mphindi ya kudzala ndi mphindi ya kuzula. Zozalazo. Mphindi ya kupha ndi mphindi ya kuchiza. Mphindi ya kupasula ndi mphindi ya kumanga. Mphindi ya kugwa misozi ndi mphindi ya kuseka. Mphindi ya kulira ndi mphindi ya kuvina. Mphindi ya kutaya miyala ndi mphindi ya kukundika miyala. Mphindi ya kufungatirana ndi mphindi ya kuleka kufungatirana. Mphindi ya kufunafuna ndi mphindi ya kumwazika. Mphindi ya kusunga ndi mphindi ya kutaya. Mphindi ya kung'amba ndi mphindi ya kusoka. Mphindi ya kutonthola ndi mphindi ya kulankhula. Mphindi ya kukonda ndi mphindi ya kudana. Mphindi ya nkhondo ndi mphindi ya mtendere. Wogwira ntchito aona phindulanji mchonsautsacho. Ndaona vuto limene Mulungu wapatsana anthu kuti avutidwe nalo. Chinthu chilichonse anachikongoletsa pa mphindi yake, ndipo wayika zamuyaya mmitima yawo, ndipo palibe munthu angalondetse ntchito Mulungu wazipanga chiyambire mpaka chitsiriziro. Ndidziwa kuti iwo alibe ubwino, koma kukondwa ndi kuchita zabwino pokhala ndi moyo. Ndiponso kuti munthu yense adye na amwe na aone zabwino ntchito zake zonse. Ndiwo mtulo wa Mulungu. Ndidziwa kuti zonse Mulungu azichita zidzakhala kufikira nthawi zonse. Sunga onjezepo kanthu ngakhale kuchotsapo. Mulungu nazichita kuti anthu akaope pamaso pake. Chomwe chinaoneka chili kuonekabe. Ndi chomwe chidzaoneka chinachitidwa kale. Mulungu anasanthula zochitidwa kale. Ndiponso ndinaona kunja kuno malo akuweruza. Komweko kuti zoyipa ndi malo achilungamo. Komweko kuti zoyipa. Ndinati mu mtima mwanga, Mulungu adzaweruza wolungama ndi woyipa, pakuti pamenepo pali mphindi ya zofuna zonse ndi ntchito zonse. Ndinati mu mtima mwanga kuti izi zichitika ndi ana anthu kuti Mulungu awayese ndi kuti akazindikire eni ake kuti ndiwo nyama zakuthengo. Pakuti chomwe chigwera ana anthu chigweranso nyamazo, ngakhale chowagwera mchimodzimodzi, monga so winayo angofa momwemo zinazo zifanso. Inde osewo ali ndi mpweya umodzi, ndipo munthu sapambana nyama, pakuti zonse ndi chabe. Onse apita kumalo amodzi, onse achokera mfumbi ndi onse abweranso kufumbi. Ndani adziwa nzimu wa ana anthu wokwera kumwamba ndi nzimu wa nyama wotsikira kunsi kudziko? Mwemo ndinazindikira kuti kulibe kanthu kabwino kopambana aka, kuti munthu akondwere ndi ntchito zake, pakuti gawo lake ndi limeneri. Pakuti ndani adzamfikitsa kuona chomwe chidzachitidwa atafa iyeyo? Mlaliki mutufolo, matsoka ndi mavuto a moyo uno. Ndinabweranso tsono ndikupenyera sautso zonse zimachitidwa kunja kuno, ndipo taona misozi yawotsenderezedwa, koma analibe wakuwatonthoza. Ndipo akuwatsendereza anali ndi mphamvu, koma iwowo analibe wakuwatonthoza. Ndipo ndinatama akufa, atatha kufa, kupambana amoyo omwe alipobe. Inde yemwe sana badwe konse, aposa onse awiriwo, popeza sana une ntchito yoyipa yochitidwa kunja kuno. Ndiponso ndinapenyera mavuto onse ndi ntchito zonse zompindulira bwino, kuti chifukwa cha zimenezi anansi ake achitira munthu sanje. Ichiso ndi chabe ndi kungosautsa mtima. Chitsiru chimanga manja ake, ndipo chidya nyama yakeyake. Dzanja limodzi lodzala pali mtendere, liposa manja awiri otitho pali vuto, ndi kungosautsa mtima. Pamenepo ndinabwera ndi kupenyera za chabe kunja kuno. Pali mmodzi palibe wachiwiri, inde alibe mwana ngakhale mbale, koma ntchito yake yonse ilibe chitsiriziro, ngakhale diso lake silikhuta chuma. Samati ndigwira ntchito ndikumana moyo wanga zabwino chifukwa cha yani? Ichinso ndi chabe, inde vuto lalikulu, awiri aposa mmodzi, pakuti ali ndi mphoto yabwino mchito zawo. Pakuti akagwa wina adzautsa mzake, koma tsoka wakugwa wopanda womnyamutsa. Ndiponso awiri akagona limodzi afunditsana, koma mmodzi payekha kodi adzafunditsidwa bwanji? Ndipo wina akangonjetsa mmodziyo, awiri adzachirimika. Ndipo chingwe cha nkhosi zitatu sichiduka msanga. Mnyamata wosauka ndi wanzeru apambana mfumu yokalamba ndi yopusa, imene sifunaso kulangidwa mwambo, pakuti atuluka mnyumba ya ndende kulowa ufumu, komanso yemwe abadwa mdziko lake asauka. Ndinapenyera anthu onse amoyo akuyenda kunja kuno, kuti anali ndi mwana wachiwiri amene adzalowa mmalo mwake. Anthu onse saverengeka, ngakhale onsewo anawalamulira, koma amene akudza mbuyo sadzakondwera naye. Ichiso ndi chabe ndi chosautsa mtima. Mlaliki mutufaifi, malangizo osiyana akuwasamalira anthu mmoyo uno. Samalira phazi lako popita ku nyumba ya Mulungu, pakuti kuyandikira kumvera kupambana kupereka sembe za zitsiru, pakuti sizizindikira kuti zili kuchimwa. Usalankhule mwanthuku mtima wako, usafulumire kunena kanthu pamaso pa Mulungu, pakuti Mulungu ali kumwamba iwe uli pansi. Chifukwa chake mawu ako akhale owerengeka, pakuti loto lafika mwakuchuluka ntchito, ndipo mawu achitsiru mwakuchuluka maneno. Utawinda chiwindo kwa Mulungu, usachedwe kuchichita, pakuti sakondwera ndi zitsiru. Chita chomwe unachiwindacho, kusawinda kupambana kuwinda osachita. Usalole mkama mwako muchimwitse thupi lako, usanene pamaso pa mthenga kuti ndinapoponya. Mulungu akwire mawu ako chifukwa ninji, naononge ntchito ya manja ako, pakuti monga mu nyinji wa maloto muli zachabe motero muchuluka mawu. Koma dziwopa Mulungu, ukaona anthu ali kutsendereza umphawi ndi kuchotsa chilungamo ndi chiweruzo mwachiwawa padera lina la dziko, usazizwepo, pakuti mkulu wopambana asamalira, ndipo alipo akulu ena oposa amenewo. Pindulu la dziko lipindulira onse, ngakhale mfumu munda umthandiza. Wokonda siliva sadzakhuta siliva, ngakhale wokonda chuma sadzakhuta phindu. Ichiso ndi chabe, pochuluka katundu akudyapo ochulukanso, nanga apindulira ini ake chiyani? Koma kungopenyera ndi maso awo, tulota munthu wogwira ntchito mtabwino, ngakhala adya pang'ono ngakhale zambiri. Koma kukhuta kwa olemera sikungonetsa tulo. Pali choyipa chovuta ndachiona kunja kuno, ndicho chuma chili kupweteka eni ake pochikundika. Koma chumacho chionongeka pongwera tsoka. Ndipo akabala mwana mdzanja lake mulibe kanthu. Monga anaduluka mmimba ya make adzabweranso kupita wa maliseche. Monga anadzosatenga kanthu pa ntchito zake, kakunyamula mdzanja lake. Yesu ndi choyipa chowawa, chakuti adzangopita monse monga anadza. Ndipo wodzisautsa chabe adzaona phindulanji. Inde masiku ake onse amadya mu mdima. Ndipo zimchulukira chisoni ndi nthenda ndi mkwiyo. Taonani, chomwene ndapenyera kukoma ndi kuyenera munthu ndiko kudya, ndikumwa, ndikukondwera ndi ntchito zake zonse, asauka nazo kunja kuno. Masiku onse a moyo wake umene Mulungu ampatsa, pokhala gawo lake limeneli. Inde yemwe Mulungu wamlemeretsa nampatsa chuma, nani nkhaso mphamvu yakudyapo, ndikulandira gawo lake ndikukondwera ndi ntchito zake. Umenewu ndiwo mtulo wa Mulungu. Pakuti sadza kumbukira masiku a moyo wake kwambiri chifukwa Mulungu amvomereza mchimwemwe cha mtima wake. Mlaliki mutusikisi. Ngakhale Mulungu apatsa munthu zonse azikhumba, koma mtima sukhuta nazo. Pali choyipa ndachiona kunja kuno chifalikira mwa anthu. Munthu amene Mulungu wamlemeretsa nampatsa chuma ndi ulemu, mtima wake susowa kanthu kena kazonse azifuna. Koma Mulungu osampatsa mphamvu yakudyako, koma mlendo adyazo. Ichi ndi chabe ndi nthenda yoyipa. Chinkana munthu akabala ana makumi khumi nakhala ndi moyo zaka zambiri, masiku a zaka zake ndi kuchuluka, koma mtima wake osakhuta zabwino. Ndiponso alibe maliro, nditi senye iposa ameneyo. Pakuti ikudza mwachabe nichoka mu mdima. Mdima nukwilira dzina lake. Ngakhale dzuwa siliona ngakhale kuti dziwa, imeneyi ipambana iwinayo kupuma. Akakhala ndi moyo zaka zikwi ziwiri, koma osakondwera, kodi wonse sapita kumalo amodzi? Ntchito zake zonse munthu angogwirira mkama mwake, koma mtima wake sukhuta. Pakuti wanzeru ali ndi chiyani choposa chitsiru? Waumphawi wodziwa kuyenda pamaso pa moyo ali ndi chiyani? Kupenya kwa maso kuposa kukhumba kwa mtima, ichiso ndi chabe ndi kungosautsa mtima. Chomwe chinalipo chatchedwa dzina lake kale, chidziwika kuti ndiye munthu. Sangathe kulimbana ndi womposa mphamvu. Pokhala zinthu zambiri zingochulukitsa zachabe, kodi anthu aona phindulanji? Pakuti ndani adziwa chomwe chili chabwino kwa munthu ali ndi moyo masiku onse a moyo wake wachabe, umene autsiriza ngati mthuzi? Pakuti ndani adzauza munthu chimene chidzaoneka mtsogolo mwake kunja kuno? Mlaliki mutu seveni. Kumva zowawa nkokoma, zeru ndi kudziretsa momwemo. Mbiri yabwino iposa zonunkhira zabwino, ndi tsiku la kumwalira liposa tsiku la kubadwa. Kunka kunyumba ya maliro kupambana kunka kunyumba ya madyerero. Pakuti kujako ndi matsiriziro anthu onse. Ndipo mwali ndi moyo adzakumbukirapo. Chisoni chiposa kuseka, pakuti nkhope yakugwa ikoza mtima. Mtima wa zeru uli nyumba ya maliro, koma mtima wa zitsiru uli nyumba ya kuseka. Kumva chidzudzulo cha nzeru kupambana kumva nyimbo ya zitsiru. Pakuti kuseka kwa chitsiru kungaminga ili kuteteka pansi pa mphika. Ichiso ndi chabe. Indetu msautso uyalutsa wa nzeru, ndi mtulo uyipitsa mtima. Chitsiriziro cha kanthu chiposa chiyambi chake. Wofatsa mtima apambana wodzikuza mtima. Usakangaze mu mtima mwako kukwiya, pakuti mkwiyo ugona mchifuwa cha zitsiru. Usanene kodi bwanji masiku akale anapambana ano, pakuti suli kufusa mwa zeru pamenepo. Zeru ili yabwino pamodzi ndi cholowa. Akuona dzuwa apindula nayo, pakuti zeru ichinjiriza monga ndalama zichinjiriza. Koma kudziwa kupambana chifukwa nzeru isunga moyo wa eni ake. Tapenya ntchito ya Mulungu, pakuti ndani akhoza kulungamitsa chomwe iye anachikhotetsa? Tsiku la mwayi kondwera, koma tsiku la tsoka lingilira. Mulungu waigaye chibambali pachinzake kuti anthu asapeze kanthu kantsogolo mawo. Ndaona zosezi masiku anga achabe. Pali wolungama angofa mchilungamo chake. Ndipo pali woyipa angokhalabe ndi moyo mkuipa kwake. Usapambanitse ukhala wolungama. Usakhale wanzeru koposa. Bwanji ufuna kudzononga wekha. Usapambanitse kuyipa ngakhale kupusa. Uferenji nthawi yako isanafike. Kuli kwabwino kugwira ichi indetu. Usachotsepo dzanja lako pakuti yemwe aupa Mulungu adzaruluka mosemo. Zeru ilimbitsa wanzeru koposa akulu khumi akulamulira mzinda. Pakuti kulibe wolungama pasipano amene achita zabwino osachimwa. Mau onsetu onenedwa usawalabadile. Kuti usamve kapolo wako ali kukutemberera. Pakuti kawiri kawiri itu mtima wako udziwa kuti naweso unatemberera ena. Ndayesa zosezi ndi zeru ndinati. Ndidzakhala wanzeru. Koma inanditalikira. Chakutali ndi chakuyadi. Adzachipeza ndani. Ndinapotoka ndi mtima wanga omwe kudziwa ndi kusanthula ndi kufunafuna nzeru ndi malongosolero a zinthu ndi kudziwa kuti udyo ndiwo utsiru. Ndi kuti kupusa ndi misala. Ndipo ndinapeza kanthu kowawa koposa imfa. Ndiko mkazi amene ndiye msamba. Mtima wake unga maukonde, manja ake ndiwo matangadza. Yemwe Mulungu amuyesa wabwino adzapulumuka kwa iye. Koma wochimwa adzagwidwa naye. Taonani ichi ndachipeza, ati mlalikiyo. Nkuphatikiza chinthu china ndi chinzake. Ndikazindikire malongosoledwe awo. Chomwe moyo wanga uchifuna chifunire, koma osachipeza ayi ndi ichi. Mwamuna mmodzi mwachiki ndinampezadi, koma mkazi itu maoseo sindinampeze. Taonani, ichi choka, ndachipeza kuti Mulungu analenga anthu owongoka mtima, koma iwowo afuna malongosoledwe a mitundu mitundu. Mlaliki mutu 18. Langizo la kumvera fumu. Ndani akunga wanzeru, ndani adziwa tanthauzo la mawu. Zeru ya munthu iwalitsa nkhope yake. Kudwa kwa nkhope yake ndi kusanduka. Nditi sunga mawu a mfumu, makamaka nkulumbira Mulungu. Usakangaze kunchokera, usaumirire kanthu koyipa, pakuti iyeyo amachita chomwe chinkonda. Pakuti mawu a mfumu ali ndi mphamvu. Ndipo ndani anganene kwa iye, kodi uchita chiyani? Wosunga chilamulo, sadzadziwa kanthu koyipa. Ndipo mtima wa munthu wanzeru udziwa nyengo ndi maweruzo. Pakuti kanthu kalikonse kali ndi nthawi yake ndi chiweruzo chake. Popeza zoyipa za munthu zinchulukira, pakuti sadziwa chimene chidzakhala. Pakuti ndani angamuze nthawi yakuti chidzachitidwa. Kulibe munthu ali ndi mphamvu yolamulira nzimu ndi yakutsekeleza nzimu. Ngakhale mphamvu tsiku la imfa. Mu nkhondo umo mulibe kumasuka. Udyo sudzapulumutsa akuzolowelana nawo. Zosezi ndaziona ndikuyang'anitsa mtima wanga ntchito zonse zichitidwa pansi pano. Nthawi yakuti wina apweteka mzake pomlamulira. Woyipa salangidwa pakuchita pomwepo, mwina wolungama aona nsautso. Ndipo ndinaona woyipa ali kuyikidwa mmanda ndi kupita. Ndipo omwe anachita zolungama anachokera ku malo opatulika akunzinda nawayiwala. Ichinso ndi chabe. Popeza sambwezera choyipa chake posachedwa, atantsutsa munthu. Ana anthu atsimikiza ndi mitima yawo kuchita zoyipa. Angakhale wochimwa achita zoyipa zambiri mbiri, masiku ake ndi kuchuluka. Koma ndidziwitsadi kuti omwe aopa Mulungu nawo pa maso pake adzapeza bwino. Koma woyipa sadzapeza bwino ngakhale kutanimphitsa masiku ake ngati mthuzi, chifukwa saopa pa maso pa Mulungu. Pali chinthu chachabe chimachitidwa pansi pano, chakuti alipo olungama amene aona zomwe ziyenera ntchito za woyipa, ndipo alipo oyipa amene aona zomwe ziyenera ntchito za olungama. Ndinati ichiso ndi chabe. Pompo ndinatama kusekaseka, pakuti munthu alibe kanthu kabwino pansi pano, koma kudya ndi kumwa ndi kusekera ndi kuti zimenezi zikhalebe naye mvuto lake masiku onse a moyo wake umene Mulungu wampatsa pansi pano. Pompo ndinapereka mtima wanga kudziwa nzeru ndi kupenya ntchito zichitidwa pansi pano. Kuti anthu saona tulokonse ndi maso awo, ngakhale usana ngakhale usiku. Pamenepo ndinaona ntchito zonse za Mulungu kuti anthu sangalondole ntchito zichitidwa pansi pano. Pakuti angakhale munthu ayesetsa kuzifunafuna koma sadzazipeza. Indetu ngakhalenso wanzero akati ndidziwa koma adzalephera kuzilondola. Mlaliki mutunaini. Okoma ndi oyipa amamva zomwezo. Khalani nazo zakupatsa Mulungu mokondwera. Pakuti zonsezi ndinazisunga mu mtima, ndikalondoleru zonsezi kuti olungama nda nzeru ndi ntchito zawo ali mmanja a Mulungu. Ngakhale kukonda, ngakhale kudana, anthu sadziwa. Zonse zili mtsogolo mawo. Zonse zigwera onse chimodzi-modzi. Kanthu kamodzi kangogwera olungama ndi oyipa. Ngakhale wabwino ndi woyera ndi wodetsedwa. Ngakhale wopereka sembe ndi wosapereka konse. Wabwino alingana ndi wochimwa. Wolumbira ndi woopa lumbiro. Ichi ndi choyipa mzose zichitidwa pansi pano. Chakuti kanthu kamodzi kagwera onse. Indetu mtimaso wa ana anthu wadzala udyo. Ndipo misala ili mtima wawo akali ndi moyo. Ndipamenepo apita kwa akufa. Pakuti woyang'ana ndi amoyo, onse alina chochembekezo. Pakuti galu wa moyo aposa mkango wakufa. Pakuti amoyo adziwa kuti tidzafa, koma akufa sadziwa kanthu bi, sadzalandira mphoto pakuti angoyiwalika. Chikondi chawo ndi mdano wawo ndi dumbo lawo lomwe zatha tsopano. Ndipo nthawi yamuyaya sakawa konse kanthu kalikonse kachitidwe pansi pano. Tiye idya zakudya zako mokondwa. Numwe vinyo wako mosekera mtima, pakuti Mulungu wavomerezeratu zochita zako. Zovala zako zikhale zoyera masiku onse. Mutu wako usasowe mafuta. Khalani mokondwa ndi mkazi unkonda masiku onse a moyo wako wachabe, umene Mulungu wakupatsa pasi pano masiku onse achabe. Pakuti ilo ndilo gawo la moyo ndi ntchito zimene uvutika nazo pasi pano. Chilichonse dzanja lako lichipeza kuchichita, uchichite ndi mphamvu yako. Pakuti mulibe ntchito, ngakhale kulingilira, ngakhale kudziwa, ngakhale zeru, kumanda uli kupitako. Nzeru ya mwini ilanditsa ena. Ndinabweranso ndi kuzindikira pasi pano, kuti omwe athamanga msanga sapambana mliwiro. Ngakhale olimba sapambana mkondo. Ngakhale anzeru sapeza zakudya. Ngakhale ozindikira bwino salemera. Ngakhale odziwitsa sawakomera mtima. Koma yese angoona zomugwera mnthawi mwake. Pakuti munthu sadziwa mphindi yake, monga somba zigwidwa mu ukonde woyipa, ndi mbalame zikodwa mu nsampha. Momwe mwana anthu amagwidwa ndi nthawi ya tsoka, ngati msampha umene uwagwera modzidzimuka. Ndaonanso zeru pasi pano motero, ndipo inandionekera yayikulu. Panalitu mzinda waung'ono muli anthu owerengeka, ndipo inadzaku fumu yayikulu, nawuzinga ndi nkhondo, nkumanga malinga akulu. Koma anapezedwamo mwamuna wanzeru wosauka, yemweyo na apulumutsa mzindawo ndi zeru yake. Koma panalibe anthu anakumbukira wosauka ameneyo. Pamenepo ndinati zeru ipambana mphamvu, koma anyoza zeru ya wosauka, osavera mawu ake. Mawu a nzeru achete amveka koposa kufula kwa olamulira mwazitsiru. Nzeru ipambana zida za nkhondo, koma wochimwa mmodzi aononga zabwino zambiri. Mlaliki mututeni. Busa kusautsa kwambiri. Chenchetsa kufa zinunkitsa moyipa, ndipo zoletsa mafuta onunkira asinganga. Chomwecho kupusa kwa pang'ono kuipitsa iye amene achuka chifukwa cha nzeru ndi ulemu. Wazeru mtima wake uli kudzanja lake lamanja, koma chitsiru mtima wake kulamazere. Inde poyendaso chitsiru panjira, zeru yake imtera, ndipo angoti kwa onse kuti ndine chitsiru. Ngati mkulu akukuyira, usasiye malo ako, chifukwa chifatso chipembedza utachimwa kwambiri. Pali choyipa ndachiona pasi pano, ngati kulakwa koyambira ndi mkulu. Utsiru ukhazikika pamwamba penipeni, ndipo olemera angokhala mwamanyazi. Ndaona akapolo atakwera pa akavalo ndi mafumu ali kuyenda pansi ngati akapolo. Wokumba mbuna adzagwamo, ndipo obola mpanda, njoka idzamluma. wosendeza miyala adzapweregedwa nayo, wowaza nkuni na adzitema. Chitsulo chikakhala chosathwa, ndipo ukaleka kunola uzipambana kulunjikira.
Koma nzeru ipindulira pochenjeza.
Njoka ikaluma isanalodzedwe,
watsenga saona mphoto. Mawu anka momwa munthu wa nzeru ngachisomo,
koma milomo yachitsiru idzachimeza. Chiyambi cha mawu anka mamake ndi utsiru,
ndipo chimaliziro chanka mamake ndi misala yoyipa.
Chitsiru chichirukitsanso mawu,
koma munthu sadziwa chimene chidzaoneka,
ndipo ndani angamuze chomwe chidzakhala mtsogolo mwake. Chito ya zitsiru izitopetsa zonsezo, pakuti sichidziwa kunka kumzinda. Tsoka kwa dzikowe,
pamene mfumu yako ndiye mwana.
Ndipo akalonga ako adiera mamawa.
Mwai kwa dzikowe, pamene mfumu yako ndiye mwana wa aufulu,
ndipo akalonga ako adia panthawi yoyenera, akalimbe osati akaledzere ayi. Tsindwi litewa ndi mphwayi, saini yake
nyumba ni donda ndi ulesi wa manja.
Amaphikira zakudya kuti asekere, vinyo na akondweretsa moyo, ndipo ndalama zivomera zonse. Usatemberere fumu ngakhale poganizira, usatemberere wolemera mchipinda chogona iwemo, pakuti mbalame ya mlengalenga idzanyamula mawuwo,
ndipo chowuluka ndi mapiko chidzaveketsa zonenazo. Mlaligi mutuleveni, tizichita zokoma lero lino posadziwa zamawa. Ponya zakudya zako pa madzi udzazipeza popita masiku ambiri. Gawira asanu ndi awiri ngakhale asanu ndi atatu, pakuti sudziwa choyipa chanji chidzaoneka pasi pano. Mitambo ikadzala mvula itsanulira pasi, mtengo ukagwa kumwera pena kumpoto, pomwe unagwa mtengowo udzakhala pomwepo. Woyang'ana mphepo sadzafesa, ndi wopenya mitambo sadzakolola. Monga sudziwa njira ya mphepo, ngakhale makulidwe amafupa mmimba ya mkazi ali ndi pakati, momwemo sudziwa ntchito za Mulungu amene achita zonse. Mama wafesa mbewu zako, madzulonso osapumitsa dzanja lako, pakuti sudziwa ziri zidzalola bwino ngakhale izizi, ngakhale izozo, kaya zonse ziwiri zidzakhala bwino.
Inde tikuwunika mkokoma, maso na apeza bwino nkuona dzuwa. Inde munthu akakhala ndi moyo zaka zambiri, akondwere ndi zonsezo, koma akumbukire masiku amdima kuti adzachuluka. Zonse ziri mkudza ziri zachabe. Anyamata asangalale, koma adzikonzeretu pokumbukira imfa ikudza. Kondwera ndi unyamata wako, mnyamata iwe. Mtima wako nukasangalale masiku a unyamata wako, nuyende njira za mtima wako ndi monga maso ako aona. Koma dziwitsa kuti Mulungu adzanena nawe mlandu wa zonsezi.
Chifukwa chake chotsani zopweteka mtima mwako,
nulekanitse zoyipa ndi thupi lako, pakuti ubwana ndi unyamata ngwachabe.
Mlaliki mututwerofu,
ukumbukireso mlengi wako masiku a unyamata wako asanadze masiku oyipa, ngakhale zisanayandikire zakazo zakuti udzati sindikondwera nazo. Ngakhale lisanade dzuwa ndikuunika ndi mwezi ndi nyenyezi, mitambo ndikubweranso italeka vula, tsikulo omwe asunga nyumba adzanthunthumira, amuna olimba na adzawerama, akupereka na adzaleka poperewera, omwe ayang'ana pamazenera na adzadetsedwa. Pakhomo lakunja padzatsekeka, potsika mawu akupera, wina na anyamuka polira mbalame, ndipo akazi onse akuyimba sadzaveka bwino. Inde adzaopa zapamwamba, panjira padzakhala zoopsa, karungulume adzaphuka, dzombe ndi kukoka miyeni, zilakolako ndi kutha, pakuti munthu apita kwawo kwa muyaya, akulira maliro na ayendayenda panja.
Chingwe cha siliva chisanaduke,
ngakhale mbale ya golide isanasweke, ngakhale mtsuko usanaphwanyike kukasupe, ngakhale njinga yotungira madzi isanathyoke kuchitsime, fumbi ndikubwera pansi pomwe linali kale, mzimu ndikubwerera kwa Mulungu amene anaupereka. Chabe za chabetu, ati mlalikiyo, zose ndi chabe.
zoyenera munthu ndizo kuopa Mulungu ndi kusunga malamulo ake. Ndiponso pokhala wa zeru mlalikiyo anaphunzitsabe anthu nzeru. Inde anatchera makutu nafunafuna na alongosola miyambi yambiri. Mlalikiyo anasanthula akapeze mawu okondoletsa ndi zolemba zowongoka ngakhale mawu owona. Mawu a nzeru akuunga zisonga, omwe akundika mawu amene mbusa mmodzi awapatsa, mawu awo akunga misomali yokomedwa zolimba. Pamodzi ndi izi mwananga, tachenjezedwa pakuti saleka kulemba mabuku ambiri ndipo kuphunzira kwambiri kutopetsa thupi. Mawu atha, zonse zaveka zatha, opa Mulungu. Musunge malamulo ake, pakuti choyenera anthu onse ndi ichi. Pakuti Mulungu adzanena mlandu wa zochita zonse ndi zobisika zonse, ngakhale zabwino ngakhale zoyipa.